bwana pesa na bochamo eh bwana ungeki mangato kona bwana get your money right kwani the babas easy you know what time it is
See the way you suck it, I need that for my sanity. Jealousy check in my veteran, I want it aki, fuck it. Me missy tambo winani, ata moving from me, missy fuck it. Me I know that they love me because I boss, so I never pick up any time they my call. I never care what another man is doing, man, I'm all about my business. Evie, 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 then I fuck who I, Vivi Aces, PC. Champagne, Lena Fakua, Evie, 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 Lena Fakua, catching flights, soft life, fast life, Lena Fakua.
Money on my mind, do a CT scan. Skiza I dunia, seen my visitor. And it's a celebration cause we came so far. Na shugli kama hizi utaka indika. I'm in minister, watashi wasta. Koloni na nukia ineza tibu asma. Business when we fly na kwa bank lamp sum. Suti ya midi tenjembeli, iPhone na Samsung. Lakeside boys, chalnade. Kaka kuna watoto kwa party na piga kambi. Chupas na kuja na misiulizi shingapi. Jichoko inadi na talipa na mastercard. Gimarembo nyaka sanipo kaneno cost. Na kucha na bima na benzo because I do the most. Top rapper, top singer, nisi ndio my boss. Obize wapige na chorus wa super teramos.
Evie, 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 Lena Fakua, Vivi Aces, PC, Champagne, Lena Fakua. Evie, 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 Lena Fakua, catching flights, soft life, fast life. Ndo inafaa kuwa
Evie, ndo inafaa kuwa rich life, ndo nimechagua thick ties, ndio nakagua this time, mtanitambua. Gunga kwa set, zinalibuka kwa jet. Ligi bigi EPL, nimlichapa la kazet. Full tank, ndani ya V8, back left. Nikistep, tuliomoka shida zetu. Jajali piga reset. Mungu baba bariki wengine pia. Pesa kaina bonga na mina skia. Tuko fully booked hadi next year. Niko gear flani wezi nifikia. Mandugu na machaji wangu wote, milango za baraka zifunguke zote. Mandugu na machaji wangu wote, milango za baraka zifunguke zote.
Evie, 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 Lena Fakua, Vivi Aces, PC, Champagne, Lena Fakua. Evie, Evie, Lena Fakua, catching flights, soft life, fast life, Lena Fakua.
It's all busy and you know how it goes. Siponi skiza kuma tutani skiza kwenye cho. Undisputed, angazao bado na wakabako. Yule boys ubonga mbaya demu wake na mgonga on the low. Since my boy I wanna tafuta wave ya kuride. Wakiposto poa zao mi DM na slide. Mino nililipele trip wali kwenda Dubai. Tupo juu ya Bush Khalifa nikim pipe down. Ama isha tunaishi mara moja. Jasho yangu na yoni takula bila oja. Nani ya kesho majali waleo kula uroda.
Chorea ama mblay na squeezy form ni kuwatoka. Custom wipa tufanani no please. Kujenga from square one was never a rich kid. Squeezy na kimbiza meet after every 4 weeks. Real niggas never do it for the click.
Ta-da-da. Yeah, you know what time it is. Big Babas.